Ina ngusende la kulevo
Beni miti pie mduku on mali
Ya muziri idu tebo
Dala da kuchat
Ina ngusende tapi la kulevo
Beni miti pie mduku on mali
Ya muziri idu tebo
Dala da kuchat
I don't wanna
Never. Sauri wa kuna na pesa Afazali mirudi nyumbani Jebua
A deng ming Janong levo A deng ming Janong levo
Inangu sende la kulevo
Beni miti pie mduku on male
Ya muziri idu tebo
Dala da kuchat
Inangu sende tapi la kulevo
Beni miti pie mduku on mali
Ni ya muziri idu tebo
Jala da kucha
I don't wanna Level.
Yeah, destruction disaster. Ikone tiye master. Ikindani bed war. Genu church pastor. Imiti pie mku rasta. Atiye bomb blaster. Faster. I do my game like a big master. By the way, kinwangu sende tape miti champed away. Jumujuki tape where you stay far away. Inwangu sende na imiti koko manyen. Yeah. Kwenye kwa inebing on the air. Kaniti muti non-stop. Ichopu na mudraka non-stop. Non-stop. Kanti you talk a non-stop. Ichopu na mbu. You want to spend dollar. Iwe chidondoda. Arombu kudi chengi nangi itu boda. Na webe sangala. Initi chopa pala. Winti?
Kulevo. Can wangu send it, tap. Ni ya muziri idu tebo.
I don't wanna.
Never.
I don't wanna. Kama hivyo mimi sitaki michezo. Sauri wa kuna na pesa. Afazali mirudi nyumbani.
Kaniti muti non-stop Ichopu na mudraka non-stop Kaniti yutraka non-stop Ichopu nambu
You want to spend dollar Iwe chidondoda Arombu kudi chengi nangi itu boda Na webe sangala Initi chopa pala Winti
DJ Mongo, Hit Mix Master